amakhosi esibili isahluko 16 verse 1 ngonyaka weshumi nesikhombisa kapheka indodana kaRemaliya uAhazi indodana kaJothamu inkosi yakwaJuda waba inkosi.
Verse 2 uAhazi wayeneminyaka engamashumi amabili ekuqaleni kwakhe ukubusa. Wabusa iminyaka eyishumi nesithupha eJerusalema. Akenzanga okulungile emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakhe njengoDavide uyise. Verse 3 kepha wahamba ngendlela yamakhosi kwa-Israyeli. Yebo, wadabulisa indodana yakhe emlilweni njengezinengiso zabe zizwe uJehova abaxosha phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 4 wahlaba washisa impepho endaweni eyiphakemeyo nasemagqumeni naphansi kwayo yonke imithi eluhlaza. Verse 5 ngaleso sikhathi uResini inkosi yase-Aram noPheka indodana kaRemeliya inkosi ya-Israyeli benyukela eJerusalema ukulwa nalo. Bavimbezela u-Ahazi kepha babengenakumahlula. Verse 6 ngaleso sikhathi uResini inkosi yase-Aramu wabuyisela i-Elati e-Aramu wagxosha abaJuda e-Alati. Ama-Aramu afika e-Alati ahlala khona kuze kube namuhla. Verse 7 u-Ahazi wathuma izithunywa kuThigilati Pilesereyi inkosi yase-Asiriya ngokuthi, mina ngiyinceku yakho nendodana yakho, yenyuka ungisindise esandleni senkosi yase-Aram nasesandleni senkosi yakwa-Israyeli engivukelayo. Verse 8 u-Ahazi wathatha isiliva negolide lalifunyanwa endlini kaJehova nasengcebeni endlini yenkosi walithuma enkosini yase-Asiriya laba yisipho. Verse 9 inkosi yase-Asiriya yamlalela. Inkosi yase-Asiriya yenyuka ukuhlasela iDamaseku yalithatha yathumbela abantu balo eKhiri yambulala uResini. Verse 10 inkosi u-Ahazi yaya eDamaseku kumhlangabeza uThigilati Pileseri inkosi yase-Asiriya. Yabona i-athale laliseDamaseku. Inkosi u-Ahazi yathumela ku-Uriya umpristi isimo se-altare nesifanekiso salo njengokwenziwa kwalo konke.
Verse 11 u-Uriya umpristi wayesakha i-altare njengakho konke inkosi u-Ahazi ebikuthumile iseDamaseku. Walenze njalo u-Uriya umpristi yaze yabuya inkosi u-Ahazi eDamaseku.
Verse 12 inkosi isibuyile eDamaseku, inkosi yalibona i-altare, inkosi yasondela i-altare yenyukela kulo.
Verse 13 yashisa umnikelo wayo wokushiswa nomnikelo wayo wempuphu, yathulula umnikelo wayo wokuphuzwa, yafafaza igazi leminikelo yokuthula e-altare.
Verse 14 kepha i-altare lethusi elaliphambi kukaJehova yalisusa phambi kwendlu phakathi kwe-altare nendlu kaJehova yalibeka ohlangothini lwasenyakatho lwe-altare layo. Verse 15 inkosi u-Ahazi yamyala u-Uriya umpristi ngokuthi, shisa i-altare elikhulu umnikelo wokushiswa kwasekuseni nomnikelo wempuphu wokusihlwa nomnikelo wokushiswa wenkosi nomnikelo wayo wempuphu kanye nomnikelo wokushiswa wabo bonke abantu bezwe nomnikelo wabo wempuphu neminikelo yabo yokuphuzwa. Ulifafaze igazi lonke nomnikelo wokushiswa nalo lonke igazi lomhlatshelo, kodwa i-altare lethusi liyakuba ngelami ukubuza ngalo. Verse 16 u-Uriya umpristi wenza njengakho konke inkosi u-Ahazi eyale ngakho.
Verse 17 inkosi u-Ahazi yanquma izindini zezinqe yasusa kuzo umcengezi wokugeza yehlisa ulwandle ezinkabini zethu sezaziphansi kwawo yawubeka endaweni egandaywe ngamatshe.
Verse 18. Indlela esibekelweyo yesabatha ababeyakhe endlini nendawo yokungena yenkosi engaphandle okuphambukisela endlini kaJehova ngenxa yenkosi yase-Asiriya. Verse 19. Ezinye izindaba zika-Ahazi azenzayo, angithi lotshwe encwadini ezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwaJuda na? Verse 20. U-Ahazi wayeselala koyise, wembela koyise emzini kaDavide. UHezekiya indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe.